Iyi muteza matwi ni radio Ijwi rya Amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu w'Imana itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 mutwumviriza kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi ndabahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika hano muri studio ya 5 I Washington DC muri kumwe nanje Rosine Munezero ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hijya no hino ku isi inyuma yaho muraheza mukurikire ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini amakuru avugwa hijya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cha Kenya aho President Uhuru Kenyatta wa Kenya yasabye imbabazi bivuye ko amatora y'intango yarategekanijwe kuba ku munsi wa gatanu yasibijwe Inyuma yaho bitangarijwe ko ayo matora yitabiwe ku rugezo runini rutari rwitezwe President Kenyatta yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko umugambwe wiwe Jubilee uzotunganya yandi matora kuri uyu wa mbere no kuwa kabiri bivuye ko intara 15 kuri 21 zitashowe gutora kuri uyu wa gatanu Ayo matora yaranzwe n'utunenge two gukura kubura nako ibikoresho bikwiye amakarata yo gutora yarimwe amakosa no kudasobanukirwa ku bintu bimwe bimwe amatora yibanze akazoba imbere y'amatora yo ku rwego rw'igihugu atekanije kuba mu kwezi k'umunani azoba arimwe kandi amatora y'abazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe Jubilee wa President Uhuru Kenyatta wavutse mu mwaka uheze ugizwe n'imigambwe 12 yagiye hamwe kugira ishigikire President Kenyatta Mike Pence icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika yatangaje ko Amerika yizeye ko igihugu cy'Ubushinwa kizogira uruhara rukomeye mu kugondoza Korea ya Ruguru kugira ihagarika umugambi wayo guhingura ibigwanisho bya nuclear ibyo Pence yabitangarije i Sydney muri Australia mu kiganiro yahamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Australia Malcolm Turnbull Pence yavuze ko ihingurwa ry'ivyo bigwanisho bya Korea ya Ruguru ari intambamye ikomeye ku mutekano mu karere kose no ku mugabane wa Amerika avuga kandi ko bidashoboka ko Korea ya Ruguru ibandanye iyo ngendo imaze mw'imyaka 25 yatangaje ko mu minsi iri imbere hari bigwanisho bizoshigwa mw'ibahari ry'Ubuyapani bitumbereye mu karere ka Korea ku bwa Turnbull umushikiranganje wa mbere wa Australia ubushinwa ngo burashobora gukoresha ubutunzi bwabwo kugira bugondoze Korea ya Ruguru guhe uwo mugambi urugendo rwa Mike Pence muri Australia ruheraheje ubwo yaramaze imisi 10 agendera ibihugu bya Aziya ari byo Korea yo mu manuko ubuyapani hamwe na Indonesia umushikiranganje w'umutekano wa Leta Zunze za Amerika Jim Mattis yagendeye Israeli ku munsi wa gatanu mu rugendo asanzwe arimwe mu bihugu by'Abarabu kugira baganire ibijyanye n'umutekano urugendo rwa Mattis muri Israeli rubaye rwa mbere rukozwe n'umutegetsi wa Amerika ku ntwaro ya President Donald Trump abategetsi ba Israeli baboneyeho gushima intwaro ya President Trump kubijyanye n'uburyo iri kirabyifatamwe mu ntambara ya Syria no muri Iran Mattis yavuze ko ari ibyangombwa gutuza umuhari wa leta ya Kiislamu no guhangana n'ibikorwa bya Iran byo guhingura misile balistique avuga ko bibangamiye Israeli n'ibihugu bibanye bya Iran Mattis yabwiye amenyesha makuru kuri wa gatanu ko Syria yimuye indege zayo kuva aho Amerika ikoreye igitero ku ndege zayo kigasambura izishika kuri 20. Jim Mattis azoca abandaniriza urugendo rw'iyo muri Qatar aho bitekanije ko azoganira n'abategetsi baho kubijyanye na Syria hamwe na Iraq. Ni muri ico gihugu kandi Amerika isanzwe itura indege zayo ziri mu gikorwa cyo kugwanya umuhari wa leta ya Kiislamu. Mu gihugu cy'Ufaransa kuri uyu w'Imana niho hatekanije kuba amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro ya mbere abanyagihugu b'Abafaransa basanzwe baba muri Amerika y'uburaruko cyo kimwe no muri Canada bayakoze kuri uyu wa gatandatu bivuye ku mpungenge z'ibitero by'abiyahuzi bishobora kuba abakandida Emmanuel Macron na Marine Le Pen nibo bari imbere mu biharuro Perezida François Hollande yahora aramutswa w'Ufaransa yaratangaje ko atazokwitoza mu kindi kiringo Imyamamazo yaheze kare ku munsi wa kane bivuye ku gitero cyabereye ku ibarabara rya Champs-Élysées ku mugwa mukuru w'Ufaransa Paris ahasanzwe hagendera ingenzi nyinshi muri ico gihugu ico gitero cyahitanye umwe mu bajejwe umutekano baraho Marine Le Pen yabwiye yari yabwiye amenyesha makuru ko bishoboka ko haba igitero mu minsi y'imyamamazo ivyo bamwe mu banyagihugu barabineguye abandi bakavuga ko ari bishobora gutuma ronka amajwi menshi yamara bakavuga ko ugutsinda kwiwe kuzohava kubangamira kazoza ku Faransa mu ishiramo ry'umwe bw'ihugu vya Buraya amatora mu Faransa ategekanijwe gutangura isaha zibiri zo mu gitondo kuri uyu w'Imana ahere hagati ya saa 12 na saa 2 z'umugoroba Muri Afghanistan igitero cyabiyahuzi cyabaye ku munsi wa gatanu cyahitanye abasirikare bashika kwijana 40 n'abashika kwijana bakomeretse. Ibyo byatangarijwe mu binyamakuru bikorera aho muri Afghanistan n'umutegetsi mu gisirikare atashimye kwivuga izina. Abasirikare bacitse ku icumu bavuga ko ari ibintu bitumvikana uburyo abo bakamikaze binjiye mu ikambi babamwo bagashikana mu bibanza bitaborohera gushikamwo. Abategetsi bavuga ko umugwi w'abiyahuzi wabanje kumija amasasu ku basirikare bari bavuye gusenga mu gihe uwundi mugwi waciye winjira hasanzwe haba abo basirikare imbere yuko abasirikare ba leta babikiza inyuma y'ico gitero bidatevye umuvugizi w'abatalibani yaciye atangaza ko ari bo bakoze ico gitero mu itangazo yasohoye yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatanu ari ubutumwa bwo kugabisha ko ibitero uwo muhari uzokora muri uyu mwaka bizo wabikomeye cyane. Amashyirahamwe y'abaharanira gato y'akazi na muntu muri Siriya yatangaje ko ibitero by'indege byabaye kuri uyu wa gatandatu hafi y'ahakozwe ibitero by'ubumara mu gisagara cya Idlib mu minsi iheze byasambuye inyubakwa z'ibitaro biri mu kuzimu muri icyo gisagara. Ibyo bitero byahitanye umuntu umwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ayo mashyirahamwe avuga ko ibyo bitero byaje bigana icyo kibanza gisanzwe kirimwo ikigo cy'ubutunzi ikigo cy'ubuvuzi nako cabagwanya leta.
Turamushimiye mugenzi wacu yaje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC muri uyu mwanya tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Itegeko rigena ubukure mu Rwanda rigaragaza ko umuhungu aba afite imyaka 18 mu gihe umukobwa afite imyaka 21. Bityo kuri iyi myaka nibwo wasangaga abana batangira gushyira igitutu ku miryango yabo bashaka ku mitungo y'ababyeyi babo.
Mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru turaganira ku murage mu muryango nyarwanda. Turarebera hamwe ikitegeko rigena kwitangwa ry'iminani mu muryango. Dore ko muri iki gihe itegeko ryavuguruwe ubu ababyeyi bakazajya batanga umurage ku bushake bwabo.
Ese ababyeyi ndetse n'abana mu muryango bavuga iki kuri iri tegeko ryavuguruwe? Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanje na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge.
Ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera, saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba.
Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro aho tugiye kuganira ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena nyuma y'uko ryavuguruwe. Nicole, ubu ababyeyi bazajya baha abana babo umurage cyangwa se umunani ari uko babishatse?
Ibi ni ibigaragara mu itegeko nimero 27 akarongo 2016 ryo kuwa 8 Nyakanga 2016 risobanura ibijyanye n'impano, indagano ndetse n'izungura ku muryango nyarwanda wose. Crispin, rivuga iki?
Akubirebana n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura, iri tegeko ryemerera ababyeyi gutanga umunani bawuha abana babo ku bushake. Nicole, reka tubande twumve ibyo iri tegeko.
Aha tugiye gusobanukirwa byimbitse impamvu iri tegeko ryavuguruwe. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Shyaka Maurice yagiranye n'umwe mu banyamategeko.
Yitwa Habiyaremye Jean-Hubert mu karere ka Ngoma.
Kuko ryaravuguruwe hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, umubyeyi yabaga yarabyaye abana afite urugero navuga ashobora kuba yarabyaye abana batanu, ariko muri ba bana batanu birumvikana ko umwana wa mbere n'uwa kabiri ntago wahabwa ku buryo bungana. None bikagira ku mwana wa nyuma, wa mubyeyi nta kintu agifite cyo kubahereza wa mwana k'umunani we. Ibyo bibazo rero bigakuruka ku babyeyi bagashogwa mu nkiko no kutumvikana n'abana babo, bakumva ko ari ukubanga, bikabyaza byabaterana urupfu, akaba ati yahaye abandi ngiharanyima. cyakabitekereza gucu none waza kureba rero ko itegeko kugira ngo rihinduke rituruka mu itekerezo by'abaturage nitwe tubitanga itegeko rikavugururwa baje gusanga kugira ngo byitwe ko ari inshingano kandi gahunda ya politiki ya leta buri muntu wese ahava agomba gukoresha amaboko ye agomba kumenyerezwa kwikorera politiki ya leta nikora wigire bivuge ko wa mwana niba yavutse inshingano ku mubyeyi agashakirwa igikoma yagiye cy'amashuri akamujyana mu ishuri akamurihira amashuri ariko yagira kuri ya myaka y'ubukure muziko y'imyaka y'ubukure ubu ngubu yavuye kuri 21 izanwa kuri 18 bivuga ko niba ageze kuri myaka 18 nta kindi kintu aba gikeneye ku mubyeyi nubwo ngo nawe mu burere yahawe afite inshingano zo kwishakira ibizamutunga ariko bitavuga ko cya gikorwa cy'uko umubyeyi aha umwana we 8 niba umubyeyi afite umutima wo guhereza umwana we ntabwo bivuga ko impano ku mubyeyi n'umwana ivuyeho wa mubyeyi niba afite ibintu yarafite n'umutima wo guhereza umwana we azanama nk'uko bisanzwe ariko bimuturutse ku bushake bwe bitavuga ko niba atahaye wa mwana we wa mwana yamureka ibyo byose rero ndumva aribyo byatumye itegeko rihinduka kugira ngo wa muco wo kudakoresha amaboko yawe ugategeza ngo ababyeyi ngo bafite imitungo uveho mbo amakimbirane rero ntago twavuga ko atabaho kimwe nuko na mbere kose iryo tegeko ry'itango ry'iminani rikiriho kuko umwana wa mbere uko ahawe ahabwa ababyeyi bagifite ibintu uwa nyuma rero harije avuka uko umubyeyi yarameze ubushobozi bwaragize gute bwaragabanyutse ico gihe byanabagaho mu imiryango kabana no bakazirana ubwabo batuye baragutonesheje baguha byinshi jibampaye gakeya n'ubu kubijyanye n'impano ntago navuga ngo impano nayo ngo niba umubyeyi afite ubushake bwo guhereza umwana we nabwo ngo impano zizaba zingana azamuhereza uko afite cyangwa se nanone akurikije iki uko umwana nawe yamwitwayeho nta muntu uri hejuru y'itegeko nkatwe maje ugwego wa minisitiri utabera rushinzwe kwigisha amategeko no kwamenyekanisha amaturage niyo nshingano ya mbere dufite yo kugira ngo iryo tegeko turisobanurire abataragyumva baryumve kuko n'itegeko ryaravuze ko 8 utakiriho ahubwo ko 8 winjiye mu bwoko bw'impano niko itegeko rigomba kubahirizwa impano rero nta tegeko rivuga ko umuntu agomba guhereza umuntu ku gahato impano ni ubushake bw'umuntu iyo ababyeyi bitabye Imana rero bafite abana basize ya mitungo ntabwo iba impano ahubwo bayinjiramo mu buryo bw'izungu
Nicole ngira ngo noneho aha iby'itegeko ryemerera ababyeyi guha 8 abana babo ku bushake tubisobanukiwe birushijeho
yego namwe mudukurikiye nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mutubwira icyo mutekereza kuri iri tegeko
Iri tegeko ryavuguruwe ryaje risimbuye ryari risanzwe rikoreshwa kuva mu w'igihumbi kimwe 1999 gusiri ryategekaga umubyeyi guha umwana w'8 mu gihe ageze mu myaka y'ubukure twatangiye ikiganiro tubabwira ariko muri rusange Nicole imanza zari nyinshi mu nkiko
ese noneho ubu abaturage batekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe
Ahari abaganire na mugenzi wacu David Hitimana
Yego n'abaturage bo mu karere ka Rulindo umurenge wa Mbogo akagari ka Rurenge
Reka tubakurikire turagaruka mu kanya gato cyane
itegeko ndumva ni ryiza biranashimishije societe nyarwanda cyane cyane wenda nk'abana cyangwa se nk'urubyiruko bazajya bakura bumva yuko ari bo bagomba kwigira
tubwira no ku ruhande rwawe papa waramutse akwimye 8 kandi akayiha abo muvindimwe we wabifatamo
aramutse ayinyimye byaba ari uburenganzira bwe
mukecu tubwire
Jaya nk'abana 8 5 bahaye 8 abandi itegeko riraje ngo ntago wabaha mwese ubwo wowe udashaka amacaka kubira muri abo bana barazira iki wabahe agasigaye wende kwitira wowe none se cyangwa abo twahaye nka mbere twabibaka noneho bo bakishakira kwako ndi kuvuga ngo umwana mwiza nta mwana uba mubi nta n'umwana uba mwiza
njye banyitamfashije Vestina cyo numva njye navuga kuri iryo tegeko nuko hari aho ryabongama ubu ngubu wenda hari nk'abana bavukana nk'ubumuga ugasanga ntashoboye wenda nko gukora nka gucyo ngo akorere ababyeyi ubwo rero byatuma ababyeyi bafasha wa wundi ufite amaboko kurushaho undi utayafite niba yaravukanye umuga wo kutagira amaboko akaba yarafashije ababyeyi akabashimisha noneho wa wundi ufite ubumuga urumva kuko birano nta gikorwa kigaragara akora nta kintu bashobora kumuha ubwo baha wa wundi bafasha
ubundi inahangaha twahita tugitanga 8 tugaha umwana wese nibwo mbyumvisha ko ntawe uzatanga 8
ndumva nta kibazo kibirimo pe umubyeyi agomba guha umwana we 8 abishaka nyine bizatuma bikangura urubyiruko rubashe kwikorera ibyarwo
Nge nago ndyemera.
Kubera iki?
Kubera ko hari nk'igihe umubyeyi aba yarahaye abana be mbere bakuru bacu itegeko ritarazaho ngiye numva ntacyo rizafasha ahubwo rizatuma abana mu miryango baryana bahora bakimbira
umunani wakeretse ko bawuhaga abahungu hari umukobwa wagufataga
nkawe iri tegeko rarivuga hiki
ibi ni byiza ahubwo ubwo babigeze bacyo
ngiye iryo tegeko ndarishyigikiye umubyeyi abaga ashaka kuba yagurisha ku mutungo afite ashaka kugira ngo yikenure abana bakamubera imbogamizi ngiye mbona rifite kamaro keza bitewe yuko umwana azamenya nawe kwishakira ibyo kugitira
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM
Nicole reka dukomereze kwikoreshwa ry'iri tegeko ese rihuriye he n'inchingano ababyeyi bari basanzwe bafite ku bana babyaye hari cyo ministre w'ubutabera Johnston Busingi yabivuzeho
yavuze ko iri tegeko ritabuza namba ababyeyi kuzuza inshingano ku bana babo bibarutse harimo kubarihira amashuri ndetse no kubaha uburere bushingiye ku muco nyarwanda
ese Nicole twavuga ko tutazongera kumva imanza z'abana n'ababyeyi babo mu nkiko kubera iminani
reka tubitege amaso gusa ntekereza ko babishyizeho babikoreye inyungu z'abaturage muri rusange
Yes, twari tumaze kumva abaturage bo mu karere ka Rulindo gusa n'abiburasirazuba hari cyo badusanjije Nicole
Reka twumve naho icyo abaturage n'urubyiruko batekereza kuri iri tegeko ryavuguruwe. Tubibutse ko ryemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake.
Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Ive Nkuye mu ruge.
Gutanga umunani bizamura umwana ubutafite uko yigira. Bikamuzamura bikamwongerera ukubaho kwe none rero gutanga umunani ubikora mu bintu byo wumvikanye n'umuryango ugaha umwana wawe umunani nawe akakugiraho icyizere kuko burise umwana wagize neza akakugirira neza ntiwamwe mu munani
ubundi ibintu bikiriho uhaga umwana umunani noneho uwo munani ukazamuzamura mu mbese yamaze kubaka nk'urugo rwe ubundi kabona hazamukira kugira ngo atere imbere bitewe n'uko muri iki gihe umunani ahanini w'umwana ni amashuri uramwigisha noneho yamara kubona mbese yamara kugira ubwenge ubwo bwenge bukazamuzamura noneho ukamwunganira ikintu kiriho ubu ni nko kuzungura ariko noneho umwana ugiye ufite ibintu ntago bamutererana
batabumaye babanyije urabona wenda baranyigishije ariko kunyigisha nakazi nabonye mbaye hose ntacyo nkora nta munani nta kantu bampaye nabahone bataguhaye wakihigira nyine wamenye ubwenge ukamenya gukora ukishakishiza ku bwawe
munani barawumaye kantu bampaye n'ubusa
ndi umwana mfite icyo mfite nakimo kuko nta mpamvu nimwe ngo ndaho umwana wanje munani ariko bitabaye ngo yanshyira gatuko kumuha ntawo namu
nge numva umwana rwose ari uwanjye munani nawe umuha
Nicole hano numvisemo impuhwe za kibyeyi cyane
yego niyo mpamvu tugira ngo abadukurikiye badusangize ibitekerezo byabo ese mutekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi
Mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 02 82 32.
Turakomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu gusa mbere yo gusoza igice cya mbere mu kiganiro ejo reka twumveho gato aka karirimbo ko kwibuka kuko mu Rwanda turacyakomeje iminsi ijana yo kwibuka turagaruka nyuma y'ikinamico Nyiramubande muri bukurikire nyuma y'iyi ndirimbo
turibuka Jenoside yakorewe abatutsi Murkwanta Mugongo duhete Ukozwe mundana wawe Reka wawe Tukwihoreze Turwanye Ingengabitekerezo ya genocide Dushyigikire ibyiza Abanyarwanda twagezeho twaciwe n'ibice turamarana tubibwami kibi kiraganza ubundi umunyarwanda niyo nero
tugeze mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo aho dusanzwe dukurikira ikinamico nyiramubandi eduherukana ibyatonto kiduhe biri hafi gusobanuka ese amaherezo aminyoni yabaye ayahe reka dukurikire iki gice
niko kante
karam
abana nabaye ko ntabamenye
abana nabashitsi bahire iyi ngira ngo nabo bari buze kukwibwira ariko nyine nabanyeshuri biga hari muri kiriya kigo cya secondaire bakaba bafite ubutumwa bw'amahoro
ni babandi bateguye amarushanwa yandi yo kwitabira yo kwiruka
yego ari twebwe
kamembye duke
rwose
duke cyane
nibyo koko nitwa bijuru
he nanjye nitwa mbegete
ni ngiye gakuru
nkabamagaraye bagenzi banjye muri club dufite amahoro mu byukuri tumaze iminsi dutekereza kuza kugusura ariko ndabona twashobojwe tukahagera
Imana ishimwe
rwose koko nibyo nuko nari nibagiwe kubikubwira ariko uyu mwana muto yari yaje hano twaranabonanye ambwira ko bazagaruka kudusura uyu munsi
ndumva ari byiza cyane none se ubundi bakaba bashaka
Ye nabagenzi banje turi kumwe twifuje kuganira namwe mu rwego rwo gushaka umuti w'ikibazo kiri hagati yawe na Soronga.
Ariko ibyo nibyo bibagenza basha. Ahose mwebwe mwumva umuti wava hehe abantu babarozi bajye murira abandi mwe. Koko ani mumbwire namwe.
Ibyo koko nanje narabyumvise. Ariko impamvu y'iyo mbwa ngo numujinya uko wateye Soronga ibuye. Kumumena ruseke. Nuna mwake nimbabazi.
Nibyo.
Umva rero mwabana. Hano ni wanje kandi ngira amategeko ngendera nicyo gituma nuva mwahindura ikiganiro tukaganira ku bindi
none se papa reka nkubaze ubu ntu dufata nk'abana bawe kuko turuta kandi muri bibiliya ntihanditswe ngo umugisha w'abana bawuhabwe n'ababyeyi
nibyo rwose natwe
rero umugisha tugushakaho nuko wareka gukimbirana n'abaturanye maze twese tukabana mu mahoro kuko igituma mbivuga nuko twebwe abana ibyo tubona dushobora kubyitwaza mu mikurire yacu
nibyo nibyo rwose
kandi natwe dukoze dufite imyitwarire n'ukuri ntaho isi ntago yazigira igira amahoro
nanjye amahoro ndayakunda rwose rero mumfashije mukajya muza tukayavuga hano mukayandirimbira hano wanjye cyangwa nanjye bakabaze kuko ni ibintu by'ingenzerega nanjye ndayakunda
ni byiza rwose ni byiza kuduhaye karibu ariko amahoro araharanirwa kandi agasangirwa none se urumva atashye mu rugo honyine abandi batayafite byaba ari byiza
yego rwose bana ba ibyo muvuga ndabyumva kandi nibyo mureke duhaguruke tuyaharanire twese
yego nibyo rwose
rero ngiye ngomba gusesengura ibyo mwashatse kuvuga ubundi nzabatumaho mugaruke tubiganireho twumve icyo mwashatse kuvuga
murakoze rwose nta kibazo yego murabeho
bageze ku irembo
kane bageze ku irembo
tuzagaruka minyo
wewe
nunguye no kukubona ariko ndishimye
gute se gako sha mwara nanyanze maze
sha nta kukwanga kundi nukubera amasomo yadufasha ariko nta nubwo twakwibagiwe
kuba ntaboneka mukanzirikana abandi bana se baraho
sha nukuri bose baraho
meruka kuvugana na bijuru haciyeho iminsi
amakuru se
sha ni meza
umunyo none se wateganya iki kubijyanye n'amasomo yawe Uzi ko neza ibizamini bigiye gutangira?
Sha ntacyo nakubwiraga ko byaranshanze n'ukuri. Nizeye umuntu none reba ibyo yankoreye. Yarandindagije gusa gusa.
Utakubwira? Ubigiye umaze upfusha umwanya wa busa n'uburi kuri reva imwe natwe.
Sha byihorere.
None si kandi. Ushatse ariko wakwisubiraho bikiri mu maguru mashya.
Wapa ahubwo sinzi ko nzanarisubiramo gako.
Ngo iki minyo?
Ubanza n'ukuri ntwite.
Ye? Inkuri bayi mamo?
Sha nanjye sije n'ubujiji bwanjye nanze kumva abagenzi banjye inama bangiraga. Ariko icyo nshaka no gukuraho uriya mugabira itubutse. Wenda niwacu n'ukuri banyirukana nkazabona uko nibeshaho.
Ngo kaguha amafaranga? Ahubwo se ntaragukwepa ko ariyo gahunda afite?
Ye? Cyakora nankwepa nzaba ndigushije kabiri n'ukuri. Ubu se koko gako? Nzazi iwanyu muzancumbikira.
Nzi ko byakoroha ko tuzakora ibishobotse erega wowe gira uveyo ibindi tuzabyiga
shaka ko reka ngende mbanze mpanga ibintu neza ubundi nanamutegereza iminsi ibiri ubwo nzakubwira
sawa sawa
iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikiye mu kiganiro ejo
haba kuzindutse se namahoro
sha mahoro ntayo
umutima wanje sintuje rwose nubu biba byananiye kubyuka nkavuga nireka nzinduke nze nkurebe
nanone ariko sindumva impamvu y'ibyo urimo kumbwira hari umuntu sakubwiye nabi sheri
ntawe ahubwo nibo byibuka neza ubwo duherukana uri wambwika iby'urukundo wabivuye mu Burundi bityo bituma uko bukeye nuko bwije nta mahoro ngira kubera ririya jambo
nibyo
kandi mbaba urabizi rwose nta mwanzi wagutera turutse wanje kavone nubwo uyu munsi wa none ibibazo mu miryango yacu bikimeze nabi ariko nziko bizashira
erega ndakumva haba ariko amakuru numvise nuko we na papa wawe mufatanyije umugambi ndetse ngo gukomeza kundeshyareshya ngo ku buryo nazazi wanyu mukanyirenza
mu izina rya Yesu mbaba ubwo ninde wakubwiye ibyo sinatinyuka nayo magambo ntiyava mu kanwa kanjye ahubwo wowe ugomba kugira umutima ukomeye kuko hari abantu bari gushaka kudufatirana n'ibibazo dufite ubundi bakadutandukanya no kuri sheri rwose jya wirinda amagambo y'abantu nkawe
hewe ntago byoroshye gusa niyo mbitekereje nakwiboka ko nibyo turimo gupanga shambona nawo bisahurira ubundi se wa mugani ubwo bukwe buzazwamo nabandi
ariko mbaba ubwo si ngombwa ko buri wese abwitabira none se mbaba nturumva umwana w'imfubyi wamaririjwe washingiwe kandi akabona abamushyigikira mu bukwe bwe natwe rero ntituzabura ababutaha uretse ko nta n'uwakwifuza ko twakora ubukwe muri biriya bibazo niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka tukabihashya
ndabyumva ariko ntabwo byoroshye ahubwo ndabona iduka bafunguye reka nigendere bataza no gufunga nkabura ari amatise meza ubwo tuzasubira haba
none se ubwo igisubizo mpaye ni iki mbaba uracyankunda
Papia, uri kunywa igikoma muri uyu mugoroba sha?
None ko aricyo nzi guteka cyonyine. Kuvuriya mugore wanjye yagenda, nta kindi kintu ndashyira mu kanwa. Nenywa ari igikoma manywa nijoro.
Ariko nawe ntugakabye papia. Nta mugabo wahoshye mu gikombe rwose. Ubu senje ko nitekera, urabona hari cyo bintwaye papia?
Buryo urabizi?
Ndabizi rwose. Ugomba nawe kubyiguka byikorera. Kandi ndabizi nta kigoye kibirimo rwose.
Akase nawe vape. Ko mbona abagore baba baterekeranije udukono dutandukanye. Ubwo koko kubona najya ntuvamo.
Umva ukuntu uri umupfayongo.
Ntuno kukiri wanje.
Oya ntago ari kugutuka. Niba ari igitoki, uranyumva neza? Cyangwa ibirayi. Urabifata utarinze kubihata. Ndavuga wenda wageze ubunebwe, ubundi ugakatakateramo uburisho wateguye bwose. Ukabukatakateramo ako kanya. Ubundi ugaheruka utereka kuziko umaze gufatisha. Wangera kubikuraho ugiye kurya.
Nukore kw'Imana sha. Ndaza kubigerageza.
Oya, ubigerageze nta kigoye kirimo papiya. Kandi uzambwira. Hanyuma rero narinje kukubwira igitekerezo nari nageze
ngaho mbwira
maze turebe uko twabigenza nagira ngo tumanuke muri rura rutoki rwiranya na yimbwa ngo nigatsimbaye
subiri
dufate imiho turuteme rwose turushire hasi ubundi ntazongere kubonaho yihisha agiye guhemukira abahisi n'abagenzi
soro akushize nene nakubwiye ko ntazabisubira
ariko rero
none ubu ko kunantunguye urabona najyayo
oya rwose ntakigoye
reka tupange tuzagiye undi munsi urabona ubu nari ntegereje n'umuntu ugiye kuza kunsura
aha sahubwo ntacyo je nzongera nigabe nze noneho tugenda ariko gahunda izabe gahunda
oya ntakibazo ubwo uzanzanira igikote nimba hari icyo gifite
eh
cya kindi nahise nyijugunya kubera ukuntu cyanukagahimbwa
ye ntacyo
urubyiruko twese twiyumvire
ngaho da iyi migambi se soronga na papiyasi bakomeje gucura ubugatsimbanyi n'abatahura bizamera bite ntuzacikwe ubuta iyi yari kinamico nyiramubande
nyiramubande we
Nicole igihe igihora ari umwanzi wacu
reka ducunguze uburyo umwete duha kanya bagenzi bacu baduteguriye ubutumwa mwadusangije turagaruka mu kanya dusoza
barakozi bagenzi bacu kuduha ikaze twongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo nk'uko bimaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi ku kiganiro kiba cyaratambutse mu gutangira reka twibukiranye ko insanganyamatsiko y'ikiganiro yaragaragazaga uruhare bwa buri munyarwanda mu komora ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kwandika ubutumwa bwa none tuhere ku bwa niyo muhoza Jean Claude uherereye Rusizi yagize ati twebwe abakomeye tugomba kwegera abafite ihungabana tukabahumuriza kuko ibi bihe turimo ntibyoroshye murakoze nawe urakoze
yagize ati nitwa Niturikure Eliezeri Irusizi